Yeah, this is my way of being a star. Like I'll pee once again. Thanks to God. Thanks to fancy me. Hasuza za nickel na zipanga kama finger follow me. Stari no panga na jelewa meso brand naro. Bado na vina vya kimbele hembu nipe baro bongo mpaka mbele kama pele. Bado nina swalo na yona njia sina tania sina zulia wale limu elimu wa dunia. Nimeasu sana kwenye gemu zitu wa dunia. Hata nkiplay ndani ya studio wana na menia. Kwa stele free kwenye mike bado nipo lole. Hige muti kama kosa basi baby I'm sorry. Na yona njia ya kufika mpaka paradiso. Kama mbele mpaka yuke nina mwaga siso. Yeah, na yona njia ya kufika star. Nesi wakati umefika nyota wakunga. Pia wakati utafika watanishanga. Nikalpi nitaimba na. Nitasimama peke yangu. Nipoze kwa uchungu. Dele na momba Mungu.
The first to the God.
Low kama lili wine. This game is nani. Na struggle ni pate mani. Nisikike kaya ngumani. Nipe moto niwe moto. So kitoto I'm really be a man. Wesi swiri endi yani. Badai nishiku mkwanje yani. Drive personally.
Na yona njia ya kufanya niwe star. I see my only way, I see my only way, I see my only way to be a star. Na yona njia ya kufanya niwe star. I see my only way, I see my only way, I see my only way to be a star.
Kama mechano meno kale mia mararis. Na yona njia hii safari mene yanza tease. Nishike mkwanje niwe fame kama lili wizi. Hii mechano iwe eskotena bila wizi. Na kiraru cha mistari kama jinamizi. Mikifaru wa nchikavu nina pigia mbizi. Sauti kama zinzi bado nina frizi. Alafu unite star kama vile wizi. Igemu ni kazi ya kibish bila nyoda. Hata kwa mademsa temu wanite moda. Hata kama kosa nibidi niweke prado. Ni rich game nisikike nzeni nendishe prado. Want the way to Jamaica. Peace to the Africa. Peace to my nigga. Your body call me your sticker yo. Nafunga macho na kisha na cha anasa. Na iyo na njia kipara piga msasa. Kisha niwe create na activity ya kisasa. Bamiza kitana mrisho na chenga kama zangasa. Weka gundu mpaka maka. Ipe inesaka tuwa fungula sadaka. Mjue Mungu wesaka tuwa utundu wa mashaka. Hata wema ntampata piga rungu kwenye bata. Hata karama ntapata wene giza kwenye nuru. Sishoboki na lulu hinya kati nipeduru. Nisikike mpaka ikulu yeah.
Na yona njia ya kufanya niwe star. I see my only way, I see my only way, I see my only way to be a star. Na yona njia ya kufanya niwe star. I see my only way, I see my only way, I see my only way to be a star.
Yeah, Nickel P, come on, baby. With my way to reach over there, Tanzania, Africa to America.